akabizi uhamile wayekoli kodwa izingane ziyalamba mina ngikhala nsuku zonke akabuyi akabizi uthe uzophundula maduze kodwa imali ayifikanga sengisinda ngodlame lwempilo athi uyaphenduka uma sekulungile athi uzothumle imali masinyane manje sekwedlule izinyanga izingane esikhala ngikwazi nokuziphilisa inkukhu ayisayi khwaya imali siphelile kuphelile konke isala nodo ube kuyibamba bumuzi manje ngisele ngedwa ilwa nodo ngintuza ngozi ngipha amandla izinto azihambi ibona sengathi ngiyayewa Lamba mina ngikala nsuku zonke akabuyi akabizi uthe uzophendula maduze kodwa imali ayifikanga sengisinda ngodlame lwempi abangani sebathi ngiyaphambana ngihlala ngibuka ifoni ayibizi kodwa mina ngiyakhumbula indoda Akabuyi, akabizi uthe uzophendula maduze kodwa imali ayifikanga sengisinda ngodlame lwempilo.